sadiki ya wahenga, penzi lina raha yake, mzigo kwa tenga, kifacho mtu chake. Mdenga nimekatwa ngenga, umatemate, najinyenga nyenga, mao 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 tate. Huwaga sioni, ninavyo ipanda milima, ulimi sikioni, mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina. Tunaanza jikoni, paka varandani twalindima. Yala,
yala, yala, yala, yala, yala, yala, yala, yala,
yala, yala,
yala, yala, yala,
nikubwa,
yala, yala,
zito,
yala, 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 yala.
Zaliwa zamani, ningesema penzi togwa. Tulinywe kibarazani, tukitafuna maboga. Nimekipanda uwani, kibustani cha uyoga. Tukishiba biriani, baby tule mboga mboga. Sasa polisi wanini, nikikosa nikamate wewe. Mahakama ya nini, nikikosa ni hukumu wewe. Penzi chupa la balimi, tuligide bebe adi tulewe. Vindenge shorwe vya nini, kifaranga unibebewe mwewe. Huwaga sioni, ninavyo ipanda milima. Ulimi sikioni, mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina. Tunaanza jikoni, paka varandani twalindima.
Yala,
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 yala, yala,
yala, yala,
yala,
yala,
yala,
yala,
yala,
yala,
yala, yala.